just hand over the mic to Brother Austin.
Tia miga mbuye shukuri basa sotsi kulomo nala mtengo madani.
Many thanks to God because of this day that the Lord has given us.
Kalavoya mbaguti tigawane na kula lero.
This might be the first day to be with the brethren but preaching Christ.
How we know your TNE tigawane kutokera kula Kristo seven. Genesis Mutu 7.
Genesis chapter 7, verse 1, verse 5. As of now, let us just look to the book of Genesis chapter 7, from this one downwards through 5.
Zemba kuwerenga, kumaso, omakulila zakalaso akuwerenga nao buku la jifungu.
And I'll start reading, and the Brother Nelson will be leading following suit.
Kufo anati Yehova kwa Noa, talowani iwe ndi akunyumba ako onse mchingala wamo. Chikugwa kuona iwe kuti uli olungama pamaso panga mbado uno.
Verse 1 of Genesis chapter 7. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house in the ark, for thee have I seen lashes before me in this generation.
Verse 2. Nyama zose zojedwa uzitengeko. Ha, zisanu ndi ziwiri, zisanu ziwiri. Ya mpufo, ya igazi, aje. Ndinya umazo, zosajedwa, ziwiri, ziwiri. Mpongo, ndia igazi, aje.
2. Of every green beast, thou shalt take to thee by sevens, the male and his female. And of beasts that are not green, by two, the male and his female.
3. Ndiposo mbalame za mlengalenga zisanu ndi ziwiri, zisanu ndi ziwiri, yaimuna ndi yaikazi, kuti mbewu ikhale ndi moyo pa dziko lonse la pansi.
Of fowls also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth.
Verse 4. Pakuti akapita masiku asanu ndi awiri, ine ndidzavukitsa mvula pa dziko lapansi masiku makumi anayi usana ndi usiku, ndi zithu za moyo zonse zomwe ndinazipanga zidzaonongedwa, zidzaonongeka pa dziko lapansi.
4 verse. For yet 7 days I will cause it to rain upon the earth, 40 days and 40 nights. And every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
5. Ndipo anachita Noa monga mwazonse adamulamulira iye Yehova.
And Noah did according unto all that the Lord commanded him.
Choyamba. Mene tawerengera buku la Genesis mutu 7 verse 1. Ndikuyangata muso choiki Mulungu mwini wake.
As for the preamble, as we have read Genesis chapter 7 from verse 1, we see how the salvation of the Lord has been set forth from the beginning.
Chimwene Mulungu adachikiratu dziko lapansi lisadakhazikike.
The salvation that Lord made it before the foundation of the world.
Azilalike ambili, ndizi pembezo za ambili masiku anu, ama limbikisa wantu, kumawa uza kuti, ndizabu inozomuyo oo ama jita, kutaka kare oyela, masopa Mulungu.
Religious groups of people and many preachers, they are telling the people that there is good things that you might do that can make you to be servants of the Lord.
Komatu nkhani isiyoona chifukwa ndi mmene tawerengera buku la Genesis taona mwakuya mmene Mulungu adachitira ndi banja la Noah.
This is not true because as we have read the book of Genesis, we have seen how the Lord deals with this Noah and his family.
Choyambilira tikuona Mulungu ndi mkwiyo wake ulipo anthu adzikupisira pansi.
First of all, we see God's wrath upon the people in the world.
Ndipo Mulungu wapereka mkwiyo kuti anthu onse okhala pa dziko lapansi awonongedwe.
And God has had that anger kindled, that wrath kindled to destroy everything in the world.
Komatu chochisa chidi choti tikuona munthu wina wotchedwa Noah komaso banja lake lonse.
But amazing thing is a certain family led by a certain man by the name Noah.
Chachiwiri siti kuona monso kuti Noah pali ntchito imene yeyo adagwira kuti Mulungu alankhule mawu amene akupezeka pa verse 1 iyo.
Secondly, we see that there is nothing that Noah did for him to be favored as we have read verse 1 of chapter 7.
Ndiye Noah Mulungu adamukomera mtima sichifuyo kuti kudali ntchito zimene Noahyo adagwira kuti achite ayi koma ndi zimene Mulungu adafuna motsimikizika mtima wake.
God favored Noah according to his wish and will, not because of something good that Noah did.
Ndi chifukwa chake tikamaona mu verse 1 Bible kuti ndipo anati Yehova kwa Noah, talowa iwe ndi akumba ako onse mchingala wamo.
That's why when we read verse 1, it says that the Lord said unto Noah, come thou and all thy house in the ark.
Mene Mulungu amalankhula izi, siti kuona Noah kugwira ntchito, komanso siti kumuona Noah kwa kuchitapo kanthu kuti mwina alowe mchingala wachimenechi.
Here we never see Noah doing something good so that he should inherit this ark.
Koma Mulungu tikumuona akulankhula kuti Noah ndi abanja lako lowani mchingala wamu.
But we see God as a preamble speaking that enter in the ark with your family.
Mwachidziwikira apa pakuoneka kuti chipulumutso chikuchokera kwa Mulungu osati kwa anthu komanso zipembedzo mmene zimaphunzitsira.
Simply and fully it shows that salvation is of the Lord, differing from what religious groups of people are preaching.
Ndi chifukwa chake Bible ikupitiliza kunena kuti nutsi yake ya verse 1 iyo ikuti ndakuona kuti iwe tolungama lowa mchingala wamu kuti ndakuona iwe olungama kuti lowa mchingala wamu ndakuona olungama mbado uno. Verse nutsi yake verse ya 7. Verse 1.
Another sentence followed to the preamble sentence of this one. It says, I have seen righteous before me in this generation.
Poyamba mkwiyo wadzuka wa Mulungu kufuna kulanga ntundo wa anthu onse ndipo Mulungu akupereka njira koma njirayo ikupita kwa Noah.
Here we see the wrath of God kindled against all the inhabitants of the earth, but is having mercy to a certain person by the name Noah.
Noah akupulumuka koma sizonena kuti Noah wagwira ntchito ina iliyonse koma kuti Mulungu ndamene walankhula kuti alowe mchingala wawo.
Here Noah is getting saved not because of something good that he has done, but has just been commanded by God to enter into the ark.
Komatu tikamayang'ana mmene Noah akulowera mchingalawo tiyang'aneso mkulu umene udali wa Mulungu pa anthu onse.
When we see how Noah entered into this ark, the same time we can see how the wrath of God was kindled upon the inhabitants of the earth.
Chifoyolena kuti anthu onse alata chimwa ndipo Mulungu adafuna wonse kuti awononge mu nthawi imeneyo molingana ndi verse chapter 6 Genesis verse 13.
Here we see that the Lord wrath kindled to destroy all the inhabitants as we read in Genesis chapter 6.
Verse 13, chapter 6, Bible would ndipo Mulungu anati kwa Noa, chimalizo cha nthaka cha anthu onse chafika pamaso panga. Pakuti dziko lapansi lidzala ndi chiwawa chifukwa cha iwo, taonani, ndidzawononga iwo pamodzi ndi dziko lapansi. Apo kuona Mulungu akuwononga zonse osatsalapo ngakhale kamodzi ka moyo pa dziko lapansi.
As we read in verse 13 of 6 of Genesis, it says, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. We see that everything has to be diminished by the Lord.
Tikuona chifukwa chani Noa adapezeka olungama pamaso pa Mulungu.
So when we see how the wrath of God was, we see again how Noah found grace in the eyes of God.
Tikuona kunena kuti ndi Mulungu amene adalankhula kuti lowa mchingalawamo.
Here we see that it's God himself who spoke to Noah that entered into this ark.
Tikamapita pa verse la 7, chapter 7, verse la nuti yomweyo, Bible kuti iwe kuti ulowe olungama pamaso panga uno. Verse nuti kuti ndakuona iwe kuti uli olungama pamaso panga mbado uno. Tikuyamba tikuona kuti Mulungu wamuona Noa kuti ndi olungama, koma Noayo palibe kena kalikonse kuna wachita mpiyo wa Mulungu dziko lonse kufuna kuononga anthu onse a dziko lapansi.
Here we see God having loved against the inhabitants of the earth, but at the same time he said to Noah that I've seen lashes before me in this generation.
Pamene mtundu wa anthu umafuna kuti ulangidwe, Mulungu adapereka njira sopano yoti apulumutsire Noa komaso ndi abanja ake.
When God had to destroy the earth at some time, he created a way to save Noah and his family.
Ndipamene Mulungu adamuza Noa yemweyo kuti apange chingalawa.
It's when God, the same God, talked to Noah that he should make an ark.
Mulungu adaziwa kuti chingalawa chimene chikathe kupulumutsa Noah, komanso chingalawa chimene chikathe kuwombola Noah kwa Mulungu kulingana ndi mkwiyo umene Mulungu adawupereka.
God knows that it's the ark that can manage to save Noah and to save the people from the wrath.
Ndi chifukwa chake mutu wa uthenga wa tsiku lero tikuti Kristu ngalawa yachiwombolo cha anthu ake.
That's why the title of the message of today is Christ, the ark of redemption of his own people.
Ndiye tikuona Mulungu akumuza Noa kunena kuti upange chingalawa, ndipo mapangidwe a chingalawayo Mulungu analata wadziwa kale.
Here we see God saying that he should make an ark, and the way and the design and pattern of the ark is God himself who knows.
Ndipo chingalawacho Mulungu adamuza kuti upange ndipo uchipake ndi utoto.
And he taught Noah that he should make the ark, and you paint it.
Ndoto Mulungu adakudziwa kunena kuti ndiumene ukapangise uri Noa apulumuke ndi banja lake.
And this act was the only way that he made Noah to be saved and his family.
Komanso adanena kuti chingalawacho chinafunika chipangidwe ndi mtengo wa njali.
And he also taught Noah about the ark with the kind of the tree that he should use when making the ark.
Ndi mtengo wanjalewo umene Mulungu adawudziwa kuti ndi mtengo okhawo umene ukhoza kukwanitsa kuti upulumutse Noa ndi banja lake malingana ndi chiwonongeko chimene Mulungu adapereka.
It was that kind of acacia wood that made Noah to be saved from this condemnation and destruction.
Ndipo atachipanga chingalawacho, Mulungu adamuza mapangidwe ake mmene chingalawacho chionekere.
And when he made the ark, God told Noah how the ark will look like.
Modelo chingala wacho chidaoneka molingana timene Mulungu adafunira osati Noah amafunira ayi.
The ark was according to God's design and pattern, not according to Noah's.
Kwa Mulungu adachira ngana chingala wacho kuti chayenera kukwana kuti chikhozo kukwanisa kuombola banja la Noah kumaso banja la osala Noah.
And God saw that this ark is worth it to tempt Noah's family.
Kumafuso langa ndilolena kuti kodi Mulungu anapanga anthu ena kuti awonongeke.
My question might be, is it true that God made some other people to be destroyed?
Chifukwa ndikamayang'ana ndikuona banja la Noah likulowa mchingalawa chimene Mulungu adachipanga yekha ndi dongosolo lake.
Because here I can see the family of Noah being saved, entering into the ark.
Komanso ndikuona kuti Mulungu akusa banja lokhalo kuti ndilimene lipulumuke kuchilango chimene Mulungu wachipereka pakati pawo.
Again, I see God telling to this family that it is only this family that will be saved from this destruction and condemnation.
Tiyangane ku book ya 2 Petro kuti tiyankhe funso limene kodi ndizoona kunena kuti Mulungu adzaononga anthu ena ena nkuwasiya.
Let us look into the book of 2 Peter and see if God will leave others and save others.
2 Peter chapter 2, verse 9.
2 Peter chapter 2, verse 9.
Bible likuti, ambuye adziwa kupulumutsa opembedza poyesedwa iwo, ndikusunga osalungama kufikira tsiku la chiweruzo alangidwe.
Verse 9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust until the day of judgment to be punished.
Apa tikuona mtumi Petro akufotokozera mmene Mulungu amachitira zinthu zake.
Here we see Apostle Peter speaking how the Lord does it according to his design.
Kuti pali gulu lina limene Mulungu amalidziwa ndi kulifuna kuti liyene likapulumutsidwe.
That there is other people that God wishes that they should be saved.
Komanso pali gulu lina limene Mulungu samalisunga kudikira chiwonongeko.
And again, that there is other people that God keeps so that they should be punished.
Ndiye funso langa lijamene nafunsira yankholake ndolena kuti zimatheka kuti Mulungu amawasiyadala ndi cholinga kuti akangokola pasi kudikira chiwononge.
That's why my question that I had to ask, the answer is yes, he preserved others to be saved and others to be destroyed.
Ndipo tikamafika pamenepa ndi pamene mantha anene kati atigwire apoona ndi mmene lero lino zipembedzo zikufotokozera pa nkhani yokhudzana ndi chipulumutso cha Mulungu mmene chimaonekera.
Here we should be very fraternal to see how the Lord is, how the religious groups of people are speaking about how God saves the people.
Chifukwa Mulungu amapezeka kuti wasiya anthu ena mudziko lomwelo nkumasangalala nkumachita bwino koma akungodikira chiweruzo chabe basi.
Because God left to themselves other people to enjoy because they are waiting for the punishment in his due time.
Ndikumachita china chilichonse zinthu nkumayende akadwala nkumachi china chilichonse nkumachi koma akungodikira chiweruzo basi.
Everything should be well. When they are sick, they should be healed because they are waiting for the punishment of the Lord coming.
Ndipamene tikuona banja ili la Noah, komanso ndi anthu onse pa dziko lapansi, kuti Mulungu adalola kuti Noah akhale mbanja lomwelo, akhale mdziko lomwelo, limene Mulungu afuna awononge dziko lonse lapansi.
Here we see how the Lord left Noah in the same country where he would destroy.
Koma Mulungu adayang'ana banja la Noa ndi kusiya anthu onse kuti awonongeke.
But God looks favor to the family of Noah and left to themselves other families to be destroyed.
ndimo mwemwe mmene chipulumutso cha Mulungu chimachitikira kuti onse amene Mulungu adawasankha adzalandira chilungamitso chake. Onse amene Mulungu sadawasankhe adikira chionongeko, angakhala atakwanisa kulandira Yesu koma sizingatheke chifukwa chionongeko chikuadikira.
Same way with the elect, even though they can receive Christ as their personal savior, but they are waiting for the condemnation and punishment to come.
Buku la Masalimo, chapter 27, verse 5, na Yesu David akutokozera nkhani yokhudzana ndi chipulumutso makamaka cha anthu ake.
Psalms 27, verse 5, David says how the Lord works with his salvation.
Chifukwa kuti pa dzuwa la tsoka iye adzabisa msana wake adzabisa mtsenjezi mwachihema chake.
Because the scribe says, for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle shall he hide me.
Komananga chihemacho ndi chani?
So what is the tabernacle?
Chihemacho tu ndi Ambuye wathu Yesu Khristu.
This tabernacle is Christ Jesus.
Nanga thanthwelo ndi ndani?
And what is the pavilion?
Thanthwelo tu ndi Ambuye wathu Yesu Khristu.
The pavilion is Christ himself again.
Kotero onse amene Mulungu adawakonda dziko lapansi lisanakhazikike adawapereka mwa Ambuye wathu Yesu Khristu.
So those Christ loved before the foundation of the world was begun, they have been handed over into the hand of Christ Jesus.
Motero, mene Ambuye wathu Yesu Khristu amabwera pa dziko lapansi, iwowo Mulungu analakwa, Yesu Khristu analakwa dziwa kale.
So when Christ was coming into this world, he was knowing the exact people whom he is coming to.
Ndipo padalibe sowina kuti akhoza kuonongeka kuti padalibe wina amene akadadzilola kuti aonongeke, padalibe wina amene akadaonongeka.
And there were nobody who is to be condemned and punished.
Chifukwa Mulungu adawachitira chifundo.
Because God showed mercy to them.
Salimo 33, verse 18 to 19.
Psalms 33, verse 18 and 19 says,
Naposo, bakunena kutaona ni diso la Yehova, lilipa iwo akumopa iye, pa iwo akuyembekeza chifundo chake.
Because the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.
Kupulumutsa moyo wawo, waifa, ndi kusunga ndi moyo, nyengo ya njala.
To deliver their souls from death and to keep them alive in famine.
Apa tikhoza kuyang'ana kuti kuti amene Noa analowa mchingalawa ndi kuti Mulungu analala kosa kale kuti Noayo akalowe mchingalawamo.
So here we see that when Noah was entering into this ark, it's God who wanted to make it that Noah be entered in this ark.
Ndipo chingalawa chidapangidwa molingana ndi mtundu wa chipulumutso wa chiwonongeko chimene Mulungu adachipanga.
So the ark was made according to the destruction that the Lord set for his people.
Kuma tsopano tatiyangane chingalawacho kodi ndi chani?
But here let us see what is the ark.
Chifukwa chingalawacho mmene ndikuchionera kuti chidalibe ulamuliro kuti chisiye ena ndi kutenga ena koma chidatenga onse amene Mulungu adanena kuti alowe mchingalawamo.
So here you can see that this act was to terminate us out and us in.
Ndipo onse amene Mulungu adalankhula kuti alowe mchingalawamo adalowa osatsalapo ngakhale mmodzi.
And those God purposes that they should be in, nobody left behind.
Chingalawacho tu ndi Ambuye wathu Yesu.
And this ark is Christ Jesus.
Yesu Khristu mmene amabwera pa dziko lapansi.
When Christ came into this world,
adala atakonzekeratu mtundu wachipulumutso chimene akapereke pa dziko lapansi.
He had already made the salvation to be hard nobody to his own people.
Ndipo padalibe wina aliyese amene akadachitapo kanthu kuti apulumuke chifukwa mtundu wachipulumusa amaudziwa yekha Ambuye wathu Yesu Khristu.
And there was nobody who would have done something good to contribute because Christ knows the kind of salvation that he's going to offer to his people.
Ndi chifukwa ya Noa angolowa mchingawo Mulungu adatsika chingala wacho.
That's why when Noah entered into the ark, God closed the ark.
And Padesa is a good God, a good my sister take it from Lungu, Adadengagali and Family Amar Funoralo in Chingalawam.
People tried to knock on the door so that the ark's door should be opened, but it won't because God has already patched out those hippopotamus.
Abam Pamene to Biangana, Unena Woody. Onse amene Mulungu adawasankha ndi kuwapulumutsa azafika mu ufumu wake wa Yesu Khristu.
Here, that's when we see that all those God elected, nobody will be missed out.
Apaso mpamene sotu kutsimikize kuti onse amene Mulungu sadawasiye mu ufumu wake angakhala atapanga chisankho, angakhala atagwira ntchito zabwino, sangakapulumuke mu ufumu wa Mulungu.
And again, we see how the Lord left to themselves those that even they can never please God.
Fusolide ndolele kuti nanga chingala wacho chimukanje chito chifuate mafuna tichione chito yake chingala wacho.
Another question is how the ark works.
Chingala wacho chidali ndi chito yaikulu munthawi imeneyi.
The ark had a very big work to do.
Chito yake idali kuti anthu onse amene ali mchingalawamo asatayike ngakhale mmodzi.
His work is to prevent the inheritance, nobody to be missed out.
Chingalawa chinali kukumana ndi mafunde amene madzi anadzadza. Atadzadza mdziko lapasi chingalawa chinali kukumana ndi mafunde ochuluka.
When the water flooded the earth, the ark met with floods and storms. But the ark never get opened itself. And it never let the water in so that the people shouldn't be destroyed. It's when we see the work of our Lord Jesus Christ.
Kuti mmene amabwera pa dziko lapansi anafuna kukapulumutsa onse amene iye adawasankha ndi kuwayika Ambuye wathu Yesu Khristu.
That the reason when of coming into this world was to save all those that have been saved and erected in Christ.
Ndi chifukwa chake na Yesu amatsimikizira kuchokera ku Yohane chapter 6 verse 37.
That's why Christ confirmed it on John chapter 6:37.
Chintu chonse chimene anandipasa ine Atate chidzadza kwa ine. Ndipo wakudza kwa ine sindidzamtaya iye kunja.
All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out.
Ndi chifukwa chake chingalawa sina onongeke ali ndi chimakumana ndi mafunde osiyana siyana chikunena kuti chinali choti ndi chisaononge ngati munthu mmodzi amene Mulungu adalankhula kuti alowe mchingalawamo.
That's why the ark never retained the water so that the people inheritors should be never touched with water and be destroyed.
Apa pamene tikuyang'ana kuti Ambuye wathu Yesu Khristu ndiye chiwombolo chathu.
Here again is when we see Christ, our redemption.
Ndipo adawombola wanthu kwa muyaya.
And he redeemed the people every.
Kodi anthu ake ndiati? Kodi ndi aliyense?
Who are his people? And it means that everybody.
Anthu ake ndi amene iye Mulungu amene adamupasa kuti awapulumutse.
These are the only people whom God gave to him, but he still saved them.
Ndichifukwa chake iyeyo Khristu anayenekera kuti awagwirire ntchito yonse yokhudzana ndi chipulumutso chake.
That's why Christ had to work all what he could to save these people.
Nchifuwa jake, kama onaso kukula Luke 21.
That's why when we look into the book of Luke chapter 21,
Luke chapter 23, not 21, 23.
Luke chapter 23, the correction.
Verse 13. Ndipo Pilato anaita na ansembe akulu ndi akulu ndi anthu o asonkhane nati verse 14 nati kwa iwo munadza kwa ine ndi munthu uyu ngati munthu wopandusa wanthu ndipo taonani ine ndinafunsa za mulandu pamaso panu ndipo sindinampeze munthu uyu chifukwa cha zinthu zimene munenera.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people, said unto them, ye have brought this man unto me as one that perverteth the people. And behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man, touching those things whereof he can accuse him.
Apa ndi pamene tikuona cholinga chenicheni Ambuye wathu Yesu Khristu kubwera ku dziko lapansi kuti akazunzikire anthu amene iye adampasa Atate wake.
Here again we see the real reason of Christ's coming into this world was to save his own people.
Ndi chifukwa chake angakhale Pilato sadampezeni mulandu wonse komanso ansembe ndi achipembedzo adamukana Ambuye wathu Yesu Khristu.
That's why Pilate never found fault in him, but the people betrayed him.
Ndipamene tikuyangana kuti idali ntchito ya Mulungu mwa Yesu Khristu mu santhu ake.
Here again we see the work of God in Christ to serve his own people.
Apa ndipamene tikuyangana chipulumutso cha Ambuye wathu Yesu Khristu mu santhu ake.
Here again we see the salvation of Jesus Christ serving his own people.
Yeyo adasuzika namenyedwa nanyozedwa.
He was tormented, tortured.
Kuti akapulumutsa anthu ake osankhika.
So that he might save the elect.
Tikamayang'anaso mtumwi Paulo ku buku la Efeso chapter 1.
When we read Ephesians chapter 1 of the epistle according to the writing of Paul,
verse lake ndilo la 7.
Verse 7.
Bible kuti tili ndi maomboledwe mwa mwazi wache mkhululukidwe cha zochimwa monga mwakulemera mwa chisomo chache.
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his glory, his grace.
Ndimwazi wokha wa Ambuye wathu Yesu Khristu wopanda chilema, umene udampanga munthu wochimwa kuti apulumuke.
It is the faultless blood of Jesus Christ that makes one to be saved.
Ndipo palibe ntchito ina yonse imene munthu wochimwa wosankhidwa angagwire koposa mwazi wa Yesu Khristu umene udakhetsedwa pa mtanda wa yekha.
No any work that man can do for his salvation except what Christ did on the cross.
Modelo chipulumutso ndi Yesu Khristu.
And salvation is Christ Jesus.
Yesu Khristu yekha amene ali mpulumutsi.
It's Christ Jesus whom is the savior of his own people.
Nde tikamayang'ana mmene chingalawe chidakumanirana ndi mavuto mphepo na moto ndi zina zotero komanso ukali wa Mulungu umene udamenya chingalawa tikuona kuti ndi mavuto amene Ambuye wathu Yesu Khristu adakumana nawo koma khale mavuto a Yesu adakumana nawo koma sadapangise kuti anthu ake awonongeke.
So when we see the storms and whatever met with the earth when the water flooded the earth, we see that it's what liberated to Christ's persecution and torturings to prevent then the his own elect so that they should be served.
Nchifuwa yake, ambuye watu yeso, ane kutu akambole kido wago.
As Christ, Jesus Christ, came in this world to serve his own people.
Ndiyantu wake wakawa, minada wapulumusa.
It is only his own elect whom he served.
Tikamaona mzosezi ndi pamene poomba mkora tingaone kuti chipulumutso ewa Yesu Kristu amene uperekedwa ikidwa kuti apulumutse anthu osankhidwa ake okha.
In all these things, we can see that the salvation is of Christ setting forth to serve his own people according to his own wish.
That is
comfort in Jesus Christ. For he is our salvation.
He
is the only one, our refuge and hope.